Get free music on mdundo.com.
Oh yeah. Oh. Mtu mbali yake. Mina kuita baby. Unanita honey. Unafurahi. Unanipenda. Kiono kidogo na vokipi. Ni mwaga na upongo. Nipe penzi ningare hani. Nitoke ukuloko. So kwa kujichetua uko. Nimeshinda loto. Aunavo nipenda baby. Liza kama mtoto. Kukwacha nanzaje sasa. Unavo nipa joto. Nika kugura hubu. Undushe nenete. Asa abuju upuju. Shika mtutu ututu. Ikutoye makutu ukutu. Nijape ilale. For me daily. You are my baby. I'm never lonely. Oh baby. For me daily. You are my baby. I'm never lonely. Oh baby. For me daily. You are my baby. I'm never lonely. Oh baby. For me daily. You are my baby. I'm never lonely. Nakupa moyo wangu sokope chochote. Yani minakupa mwili wangu nife tuzikane. Doli doli wene shetu wapari. Unanipa utamu zai. Sheri sheri. Nafurahi kwa pendo lako. Apo nuna pena gazaidi. Asa abuju upuju. Shika mtutu ututu. Ikutoye makutu ukutu. Nijape ilale. For me daily. You're my baby. I'm never lonely. Oh baby. For me daily. You're my baby. I'm never lonely. Oh baby. For me daily. You're my baby. I'm never lonely.